kumva radio Ijwi rya Amerika. Nisa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritangira ibiganiro byaryo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kirageza saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose rero, Ijwi rya Amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe mwese mutwumva. Louise Bigirimana nije ndabashikiza aya makuru y'ijya nino ku isi. Tuyahere kuri inkuru ivugwa ku Burundi. Abahurukiye mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bamenyesha ko bafise amakenga k'ibiganiro bihuza Abarundi bishobora kutaba nk'uko bitegekanijwe. Ayo makenga bayashikiriza bisunga ko umuhuza atarabegera ngo avugane nabo. Ibyo biganiro bitegekanijwe ku igenekerezo rya 21 z'uku kwezi kwa gatanu yarusha mu gihugu cya Tanzania. Leta y'u Burundi yaramaze gutangaza ko yifuza kuganira n'iyo migwi kugira barabe ko uruhagarara rworangira mu gihugu. Ariko Vital Nshimirimana arongoye Urunani Forske yamenyesheje ko abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bafise amakenga ko ibiganiro bishobora kutaba nk'uko bitekanijwe bivanye n'uko umuhuza atarabegera. Nshimirimana asaba Perezida w'Uganda Yoweri Museveni ariko afatwa mu mugongo n'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko muri ibyo biganiro bigamije kugarukana amahoro mu Burundi akamusaba ko yofasha muri ibyo biganiro. Inteko z'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika byagiye hamwe mu kurwanya umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram zarafashe indongozi zitanu za Boko Haram zongera zibuhoza imbohe zirenga 10. Abategetsi ba Leta ya Cameroon bamenyesheje ejo ku munsi wa gatandatu ko hagabwe igitero ku kirindiro cya Boko Haram kiri mu buraruko bw'ishyamba ryo by'Imadagawa Madawaya murambabarira mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu ni muri icyo gihugu cya Cameroon. Muri icyo gitero harabohojwe abana 28 hamwe n'abagore 18 bari bagizwe imbohe na Boko Haram. Ayo makuru atangajwe mu gihe abakuru b'ibihugu bitari bike byo mu burengero bwa Afrika bari kumwe na Perezida w'Ubufaransa François Hollande hamwe n'abategetsi mu bya diplomasiya b'Ubwongereza na Amerika bagize inama ku murwa mukuru Abuja wa Nigeria. Iyo nama yari itumbereye kwigira hamwe ibijyanye n'umutekano muri ako karere hamwe n'imikenyuro bokoresha kugira barwanye umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yatangaje muri iyo nama ko hakenewe amafaranga angana n'umuriyaridi umwe w'amadolari wo gusanura ibyasambuwe na Boko Haram mu karere k'ikiyaga Chad. Ayo mafaranga azofasha kandi impunzi zisabagiye muri ako karere nyinshi zigizwe n'abagore hamwe n'abana. Ibihugu bya Guinea Equatorial na Gabon bitangaza ko biriko birirukana abanyamahanga baba muri ibyo bihugu batagira ibibaranga. Benshi muri bo bamuka mu bihugu bya Afrika yo hagati nk'uko bitangazwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Cameroon Moki Edwin Kindzeka. Abantu barugwa mu majana bamuka mu bihugu bya Afrika yo hagati bari ku mukangaraktete mu gihugu cya Cameroon ni nyuma yaho birukaniwe n'ibihugu bya Guinea Equatorial hamwe na Gabon muri uku kwezi kwa gatanu. Abo bantu bavuga ko basahuwe ibyo bari bafise byose baratwarwa amafaranga bari bafise mu nyuma baca batwarwa ku rubibe rw'ahitwa Kiosi. Bamwe muri bo niho bari bagishika muri ibyo bihugu abandi bari babayeho imyaka itari mike. Ibihugu bya Gabon na Guinea Equatorial bimenyesha ko bibirukanye ku mvo z'umutekano kandi ko bamwe bagiye mu bikorwa byo kwimba ubutare bidaciye mu mategeko mu gihe abandi bagirizwa ko bakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abarwanyi b'umuhari wa Leta ya Kiisilamu barishe abasirikare 20 ba Siriya mu gitero bagavye ejo ku munsi wa gatandatu ku bitaro biri mu buseruko bw'igihugu cya Siriya. Abo barwanyi kandi barifatiye igice cy'ahitwa Deir el-Zur hafi y'urubibe Siriya gihana na Libya. ishiramwe gishinze guharanira agateka ka muntu rifite icyicaro mu Bwongereza ritangaza ko muri ico gitero abarwanyi batandatu ba leta ya Kiislamu nabo bahasize ubuzima bamesha ko atamakuru bafise ku bakozi b'ivyo bitaro hamwe n'abarwayi bari muri ivyo abasivile bashika 200 niho bavugwa ko bakiri muri ako gace ka Deir ez-Zor.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Turabasuhuje mwe buri gihe mutajya munyeganyeza urushinge rw'inyakira amajwi zanyu kugira ngo mudacikwa n'ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM. Reka dutangirire kubari mu turere 30 iwacu mu Rwanda mumeze mute. Abaturanye mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubifurije kugubwa neza. Hari n'abadukurikira bari mu bihugu bitandukanye bya Afrika aho ni muri Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Angola, Afrika y'Epfo ndetse na handi. Namwe mwese mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ku isi nitwabarenze ingohe turabazirikana cyane. Bityo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ese kuki abana bava mu ishuri bagahitamo gukora imirimo itandukanye kandi ari mu gihe cy'amasomo? Iki ni cyo turi bugarukeho mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. 0 7 8 2 8 2 32 ndetse na 0 7 2 8 2 3 2 iyi mirongo uko ari ibiri irafunguye. Nimutangire mudusangize ibitekerezo byanyu. Mbere y'uko dutangira ikiganiro ejo cy'uyu munsi, reka tubanze twumve ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse ubushize. Gusa uyu munsi n'umwihariko, muri studio dufite umukobwa. Ni mugenzi wanjye Ubikeza Christella umaze kwegeranya ubutumwa bakunzi bacu muba mwatwandiki. Christella Ubikeza, umeze ute?
Ndaho ndashima Imana Crispe, kandi murakoze kumikazi.
Ngaho noneho umwanya n'uwawe, geza kubadukurikiye ubutumwa bw'ikiganiro cyatambutse ubushize.
Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe dukomeje kubana mu kiganirisho. Ubutumwa tugiye kugaruka uyu munsi nubwo mu kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyavugaga ku kitangazamakuru imariye abaturage dore ko ari n'umunsi mpuzamahanga. Reka ubutumwa tubuhere ku bwa Lazari. Aravuga ko itangazamakuru iyo rikoreshejwe nabi byagira ingaruka zikomeye. Mwibuke ko itangazamakuru muri 1994 ryagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Duharanire kurikoresha ritabiba inzangano ahubwo riteza imbere abaturage n'igihugu muri rusange. Naho Uwiringimana Jean-Claude uri irongi mu karere ka Muhanga arunga mu rya bagenzi bagira ati: itangazamakuru ni umuyoboro unyuzwa ibitekerezo. Umuntu udatanga ibitekerezo byubaka sosiyete abinyujije mu itangazamakuru abahemukiye n'abandi nawe atiretse. Mu butumwa bwa Alexi uherereye ku Gisozi aragira ati: inyigisho zanyu ndazikunda atariko sinyumva nyiramubandi. Reka uyu mukunzi wacu rero tumwizeze ko izongera gutambuka vuba. Uyu ntiyatwibwiye ariko yagize ati: itangazamakuru ni inzira nyayo wanyuzaho ubutumwa ndetse n'iryo rifashe iterambere kugerwaho vuba kandi kuri benshi. Turabakunda. Reka uyu mukunzi wacu tumubwiye ko natwe tubakunda. Reka dukomereze ubutumwa ku batwandikiye banyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook. Hasimaye Ntakiruta Umwana aragira ati: itangazamakuru ni ibindi biryo bitunga umuntu nyuma y'ibindi dusanzwe tuzi, kandi ari n'isoko y'ubumenyi bwa buri munsi n'ingenzi ku muntu. Gusa ikibabaje ni uko tumara umwanya munini kuri za social media aho kumara duhaha ubumenyi mu bitangazamakuru. Iva Manirambona yunze mu gihe abagenzi bagira ati: itangazamakuru rifitiye akamaro kanini kuko niryo ritumenyekanisha ibyo dukora. Ati: naho ridahari ntacyakorwa. reka dushimire mwese muhereje ubutumwa bwanyu. Ariko reka twongeye kubibutsa ko buri umwe wese uduteze amatwi ku bitekerezo byanyu ari iby'agaciro kuri twe. Mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ya telefone ikurikira: 0784182 cyangwa se 0782 880 2 3. Nanone kandi waduha igitekerezo cyawe unyuze no ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Aho hose wadusanga ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye, ndetse wanatwandikira kuri email yacu ariyo feedbackejo@gmail.com. Nshimiye cyane mwe mwese twabanye, naho ubutaha mu mwanya nk'uyu. Crispe, ubutumwa twari dufite none n'ubu ngubu. Wakoze ko mu mwanya kugeza ubutumwa bw'abatwandikiye ku bakunzi b'iki kiganiro.
Urakoze cyane nawe ubikeza Christella kuba umaze kutugezaho ubutumwa bw'abakunzi b'iki kiganiro. Reka dukomeze ikiganiro, turaje mu kanya ni nyuma y'akangaka.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye.
Iki ni ikiganiro ejo dutangiye kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM. Muri studio muri kumwe nanjye Crispe Mizero, aho turi kwibaza tuti ese kuki abana bava mu ishuri bagahitamo gukora imirimo itandukanye kandi ari mu gihe cy'amasomo. Ubusanzwe kwiga bigomba guhera mu kiburamwaka hagakurikira amashuri abanza, hagakomeza yisumbuye, ubundi umuntu agasoreza mu byiciro bitandukanye bya kaminuza bitewe n'ibyo yifuza kwiga. Gusa hirya no hino mu Rwanda hari umubare munini w'abana bakora imirimo itandukanye nyamara ari mu gihe cy'amasomo, by'umwihariko abakagombye kuba bari kwiga mu mashuri abanza. Reka dukomeze kuri iyi ngingo maze twumve abaturage mu karere ka Bugesera ngo hari ibyo babona nk'impamvu zituma abana aho kugira ngo bagane ishuri ahubwo bagana amasomo soko no gukora imirimo itandukanye. Ni kuri mikuru ya bagenzi bacu David Hitimana na Lazare Buregarege.
Bo impamvu ituma abana bava mu mashuri ni nyinshi zigiye zitandukanye. Hari impamvu z'ubukene, hakaba habuze ibikoresho bimwe na bimwe bikenerwa ku ishuri, hakaza impamvu zigendanye n'amikoro make cyane cyane ku muryango uwo mwana bavukamo, hakaza n'indi mpamvu zituruka ku mibanire mibi y'abana bigatuma uburere bw'abana butabasha kwitabwaho n'uno mwana akiyobora kigenga. Ni impamvu zigiye zinyuranyuranye nyinshi, hakaza n'ubudara bw'abana bananiranye bikigiye bumva badashaka kwiga.
Nuko nta ruhare rw'abayobozi mu nzego z'ibanze babashize kugira ngo abana bikuva mu ishuri. Abayobozi akabona abana birirwa ku muhanda birirwa bikora utuzigo tudafite 12 ntibagire icyo bakora.
Icyo kibazo cyagiye kibaho, ariko ahanini wasangaga ari ikibazo cy'ababyeyi batishoboye noneho bakajyana abana babo mu mirimo inyuranye. Ngira ngo urabona ko hano dufite ibirombe by'amatafari, ibirombe by'imicanga, ibirombe by'amabuye cyangwa se n'amabuye y'agaciro, noneho abana bakajya muri iyo mirimo inyuranye bashakisha imibereho.
Impamvu abana bava mu mashuri rero uko nyibona biteka n'ababyeyi babo. Kubera iki? Iyo umwana afashinze akajya mu matafari, umubyeyi akaza gutufaga aheza umubyeyi we, urumva ko amukigikiye. Bisaba iki? Igitsuri cy'ubuyobozi.
Hari igihe haba ari ubujiji bw'ababyeyi batabyitayeho, nabo ariko wenda ariko barezwe batajijutse, cyangwa n'ubukene nabyo bukene, umuntu akaba ari umukene akifashisha abana ati mujye gushakisha gutyo udufaranga, bakajya gushakisha uburyo bwo gushaka udufaranga kugira ngo babeho.
Impamvu abana bata amashuri biterwa n'ababyeyi badaha agaciro uburezi. Ubwo ndabivuga nk'abantu biga ngo ni abakene kandi leta yarabashyiriyeho ingamba zo kubafasha. Nicyo gituma abana bamwe na bamwe bava mu ishuri.
Ushobora guterwa n'ubukene ababyeyi bafite cyangwa imibanire mibi ababyeyi b'uwo mwana bafite, cyangwa se no kubona kwiga ko muri iki gihe ntacyo bimaze akaba yashakira handi hantu umuntu arangiza kwiga ntabona akazi kandi yenda yiga bagurishije umurima wagombaga kuzavamo izindi nyungu hanyuma yamara kwiga ntabona akazi
aya impamvu ni igitsure cye cy'ababyeyi n'ubushobozi bukeya bw'ababyeyi hari ukuntu hari harajeho gahunda yo kutabanyuza hakanyafu nabyo byatumye abana birara kandi n'ibintu biriho mbese byari bimaze gufata intera
mbona impamvu bata amashuri ari ukubera ubukene bw'ababyeyi cyangwa se ikibazo ababyeyi baba bafitanye mu ngo zabo
ni ubukene bw'iwabo akaba yaburaye yaburara akajya guhiga ashakisha ni ubuzima bubi nko kubura imyenda y'ishuri ugasanga ufite ubukene bwo kuba wabona umwenda w'ishuri ngo ase nk'abandi nuko waba ufite nk'abana batatu ibyo nabyo bikaba ikibazo
hari abavamo kubera ubukene ubukene nabwo bujya bukura abana mu ishuri umwana akaba yabura ibikoresho so kava mu ishuri hari ukundi abana bajya bigira ibirara ababyeyi bakaba nta kintu nabo bibabwira umwana yava mu ishuri umubyeyi ntagire igitsure akumva nawe nta kintu bimubwiye
uri impamvu ya mbere mbona ari ubukene cyangwa se no kuba ababyeyi batererana abana mu myigire yabo ugasanga mwarimu niwe ukurikirana umwana mu byo kwiga ababyeyi bakajya mu mirimo isanzwe ntamenye ngo umwana yiga ate bigenze gute hari n'ushobora gutaha ababyeyi ntibamubaze ngo indangamanota wagize amanota angana iki
ngaye nguko izo ni zimwe mu mpamvu abaturage mu karere ka Bugesera babona zituma abana bava mu ishuri gusa nanwe mudukurikiye mubaye mufite ibitekerezo ingero cyangwa inyunganizi mwabidusangiza mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0784128232 ndetse na 0772028232 imigabo n'imigambi yarwo kuwa 24 Werurwe ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yasuraga akarere ka Gakenke yakomoje ku kibazo cy'abana bakigaragara mu mihanda kandi leta yarashyizeho ibikenewe byose ngo umwana yige ibi kandi Perezida Paul Kagame nanone yabigaruseho ku munsi wa nyuma w'uruzinduko yagiriye mu karere ka Rubavu aho yasabye inzego eshatu zirimo ubuyobozi bw'ibanze imiryango bakomokamo ndetse n'abarimu cyangwa abayobozi b'amashuri gukorera hamwe ku buryo mu gihe gito umuco mubi wo kutiga waba wamaze gucika abana bose bagana ishuri mugenzi wacu Shyaka Maurice yanyarukiye mu karere ka Kayonza agera kuri rimwe mu ishuri ahiga bamwe mu bana bamaze gusubira mu ishuri nuko adutegurira inkuru ikurikira
ukuntu byatangiye we directeur yaje kuyitubwiraho aratubwira ati tujye tubwira abanyeshuri bavuye mu ishuri bajye baza kwiga noneho aza twese abanyeshuri ba secondaire na primaire twese adushyira imbere agenda dusomera buri muntu wese ajya ava mu ishuri noneho wo tuba tuzi tukamubwira ejo tukagenda tukamubwira ati rero directeur yagusomye gerageza usugaruke usubire mu ishuri wige urangize nawe ugire ubumenyi nk'abandi n'uwo arivuyemo wese twatutazi tujye tubazana abagenzi bacu
nk'uko uyu munyeshuri wo muri Groupe Scolaire Kabare ya kabiri abisobanura ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu bigo by'amashuri bigize uyu murenge wa Kabare ho mu karere ka Kayonza kugira ngo bagarure mu ishuri abari bararivuyemo hari abiga muri iki kigo mu mashuri abanza ariko urungano rwabo rukaba ruri mu mashuri yisumbuye kuko bari baracikirije amasomo yabo
Imana Pascal abivuyemo kera ubu papa na mama baratandukanye ubu turibana hariya mu rugo kandi ntiwajya ku ishuri wibana
abarimu najyaga ku kigo bakamwa ngo ngwaye igituntu kandi ari inkoro risanzwe ntajya kwa muganga nka kibura bakamwa ngo nimba mvire mu ishuri ababyeyi nibo bangaruye hano barambwira ngo ninze gutangira bari bari kuvuga ngo abana bavuye mu ishuri basubireyo
nubwo hafi ya bose bahuriye ku kuba ibibazo byo mu miryango yabo ari byo byatumye bata ishuri basangiye kandi no kumenya n'ibyiza byo kwiga izi ni zimwe mu nzozi zabo nibarangiza kwiga
kwizera Jean Bosco navuye mu ishuri 2006 ejo bundi narwa nzaba umwarimu nzanibigisha abana b'abarimu batwigishije nabo bazazamuke nanjye bazagera abana bazigisha abana bandi
ndumva nifuza kuzaba umwarimu bizangirira akamaro kuri njye kuko ndi imfubyi bizamfasha
uyu ni umubyeyi w'umwe muri aba bana aremeza ko iterambere ry'igihugu rishingiye ku bantu bize akaba nabona ko ababyeyi muri rusange bafatiye iya mbere mu guteza imbere imyigire y'abana babo
kunze ubundi kwiga niyo nyungu ya mbere ku mwana kandi uko byagenda kose nimba ari inyungu ku giti cye ejo ashobora kwiga akanatera imbere akateza n'imbere umuryango we. Ababyeyi rero numva icyiza ko dore n'amasambu yarabuze baraga abana amasomo amashuri akaba ariyo iba umurage wabo.
Wumvise ibivugwa n'aba bana, benshi muri bo bati ishuri bitewe n'ababyeyi batita ku burezi bw'abana babo. Uyu musaza ni umubyeyi w'umwe mu bana batigaga basubijwe mu ishuri n'ubuyobozi, nawe nta busanya n'ibivugwa n'aba bana.
Perezida wa Repubulika niwe yavuze ngo abana bavuye mu mashuri nibongere basubiremo. Ubwo noneho nanjye mpita mfata umwanzuro wo kuvuga nti subira mu ishuri vuba nonaha bidatinze, kuko nahise njya kugura imyenda ejo bundi. Agomba kumenya ubwenge yenda yagera nk'i Kigali cyane n'ahandi, akamenya kwisomera icyapa, akamenya n'inzira agomba kunyuramo.
Nk'uko uyu mubyeyi yabikomojeho, aba bana basubijwe mu ishuri bitewe n'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko bagomba gusubira mu ishuri vuba. Ibi akaba yarabigarutseho mu ruzinduko yagiriye muri aka karere ka Kayonza, ndetse n'uruzinduko yari yaragiriye mu karere ka Rubavu. Guta ishuri ni ikibazo rusange muri Kabare ndetse n'ahandi mu Rwanda. Benshi bari bararitaye basubiyeyo, ariko magingo aya hari n'abandi batari basubira mu ishuri.
Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Urya nkubona umunsi wa mbere nabaye nkubonekewe, nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye. Nacitse intege kuko abaguhururira ruruhuri bose bakaza bagana huri.
Iyi ni indirimbo umuhanzi Social Mula yashyize hanze mu minsi ishize mu Rwanda, ayita Kundunduru, mbese kugeza ku munota wa nyuma. Ikaba ikomeje kugenda ikundwa n'abantu b'ingeri zose kubera imiririmbire ndetse n'ubutumwa burimo. Benshi mu bantu by'umwihariko abakobwa bagira isoni, ubwoba cyangwa intinyi mu gihe babengutse umusore, bagatinya kubivuga bakabana nabyo. Ibi bigatuma umuntu yakwibaza impamvu bategereza ko umuhungu ariwe ugira icyo avuga. Iki ni kimwe mu biganiro nibaza ko twazakoraho mu biganiro by'ubutaha hano mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Agaciro urukundo rukira inzira ngari, ninyuramo nemye mu ntambwe z'umunezero. Nk'umunyabufindo sinzi kubigenza ngo nishime, niyo mpamvu tuzahora twikiranye nk'ipfundo. N'ijwi rirenga reka mbivuge ubugira kenshi, ko nta n'umwe uteze kugusimbura mu bwenge bwanjye.
Arakoze cyane Social Mula, natwe tuti ikiganiro ejo namwe mudukurikiye ni kugeza Kundunduru. Umunyarwanda aciye umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ibi bivuze ko ejo hazaza heza h'u Rwanda hagomba gushingira ku burezi bw'abana, bityo kugira ngo icyerekezo 2020 kigerweho birasaba ko abana bakiri bato bahabwa uburere n'uburezi by'ibanze bifatika, kuko burya ubukungu bw'igihugu bushingiye ahanini ku bwenge bw'abaturage. Reka tugaruke mu mujyi wa Kigali, aho mugenzi wacu Maxime Rindiro yaganiriye n'umukozi w'akarere ka Nyarugenge ushinzwe uburezi mu murenge wa Rwezamenyo. Reka tubatege amatwi.
Murakoze, nitwa Mukandahiro Riva, ndi umukozi w'akarere ka Nyarugenge ushinzwe uburezi mu murenge wa Rwezamenyo. Twebwe mu murenge wacu wa Rwezamenyo, ikibazo cy'abana bata ishuri kijya kibaho, ukabona umwana wenda yagerageje kwiga yagize nabi, tukamukurikirana umwana agasubizwa ku ishuri.
Kugeza ubu imibare mufite muri uyu murenge yiteye ite, ni bande mwabashije gufasha muri icyo kibazo kugeza ubu?
Abana twabashije gusubiza mu ishuri ni abana bageze kuri batatu, ariko twunganira n'abandi bana baturuka mu miryango ikennye, ubona ko byaba ngombwa ko hari ibyo babura bituma badashobora gukurikira neza mu ishuri. Abo bana batatu nibo bari baravuye mu ishuri, ni nabo twasubije mu ishuri. Ni ecole primaire Intwari, ni ukuvuga ni ishuri ribanza ry'Intwari niryo riherereye hano mu murenge wa Rwezamenyo. Umudugudu, urwego rw'umudugudu ruba rugomba gukusanya amakuru kuri aho ngaho, rugaragaza ruti ababyeyi bafite abana bagejeje ku myaka yo kwiga, abana ntibaganye ishuri. bityo ku bufatanye n'inzego ziri hejuru ku rwego rw'umurenge akagari n'umudugudu tugahaguruka tukagira ababyeyi tukabashishikariza ndetse by'abangombwa bagafatirwa n'ibihano
kuva aho mwatangiriye mubona umusaruro igahunda imaze gutanga ari uwe
abana bariga umubare w'abaturage bamaze kugana ishuri umaze kwiyongera bityo gahunda za leta zimaze kumvikana ndetse n'iterambere mu baturage riragenda rigaragara
ubona ari iki gitera imyumvire mu babyeyi kugira ngo batohereze abana babo ku ishuri bitari imbogamizi
ubundi kwiga k'umwana bijyana uburezi n'ababyeyi babonye umubyeyi wabonye wize aharanira ko umwana yiga kurenza amashuri yize umubyeyi rero utarageze mu ishuri ntagwa agaciro uburere bw'umwana nk'umubyeyi wageze mu ishuri ku buryo usanga ababyeyi batize aribo baba bafite imbogamizi mu kujyana cyangwa imyumvire iri hasi mu kujyana abana babo ku ishuri izo kategori rero z'ababyeyi ibyo byiciro by'ababyeyi bameze gutyo nibyo twegera nibyo duhozaho amaso tuvuga tuti abana babo babone amahirwe yo kujya kwiga ikindi twagiye twabonye nuko hari ibitera abana kuva mu ishuri ibitera abana bakuva mu ishuri abana baturuka mu miryango ikennye kenshi na kenshi nibo bagira ibibazo byo kuva mu ishuri batabonye ibyangombwa by'ibanze batabonye ibyo barya badafite aho baba bagenda bacumbika abo bana baba bari kuri risk yo kuva mu ishuri abana nabo baturuka mu miryango ihorana amakimbirane nabo baba ari abana bakunze guhura n'ibibazo byo bituma bava mu ishuri aho barambirwa kubona induru z'ababyeyi bakagenda bakajya ku mihanda bityo umwana waraye ku muhanda ntibwacya ngo ajye mu ishuri
maze kubona umwana hano waruje gushaka amafaranga y'ishuri ese mwamufashije iki mwamubonye mute mwaje kumusubiza ku ishuri mute
mu by'ukuri ntabwo wenda yaraje kureba amafaranga y'ishuri kuko yigira ubuntu ibyo yaraje kureba ni ibikoresho bisanzwe bimufasha ku ishuri aho tumwunganira tumuha udusabune two kufura amakaye se cyangwa n'ikaramu igihe yayibuze uriya mwana akaba ari akomoka ku mubyeyi utishoboye ufashwa n'umurenge abo mubyeyi agahabwa inkunga y'ingoboka
kimwe kurikije kimumutoranya mu bandi
amakuru atangwa n'inzego zo hasi ku rwego rw'umudugudu abaturage bandi nibo bamuvuga bati umubyeyi wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ntiyishoboye koko dore ibibazo bye n'ibi n'ibi akaba ari we nibo bamutoranya
noneho ndagira ngo musoze muha ubutumwa bw'umwihariko ku babyeyi baba bagifite iyo myumvire utuma batajyana abana babo ku ishuri cyangwa badakurikirana abana
ngo hari imisanzu bakwa ku mashuri akaba ariyo mpamvu wenda ati ashobora kuvuga ati umwana wanjye ntagomba kujya kwiga yabuze imisanzu yabuze ikaye yabuze imyenda y'ishuri ariko iyo bigaragaye ko uwo mwana umubyeyi adafite bwa bushobozi bwo gutanga wa musanzu adafite bwa bushobozi bwo kugura imyenda y'ishuri hari ubwuganizi bukorwa ku rwego rw'umurenge ndetse hari n'igihe abaturanyi be bishakamo ubushobozi bakaba babikora ariko umwana akajya mu ishuri ababyeyi bakangurira rwose ko batanga umurage mwiza ujyanye no kwigisha abana babo
umwana witaweho akiri muto bituma yiga neza bityo akazigirira akamaro ubwe ku giti cye ndetse n'igihugu muri rusange reka dushimire Maxime ndetse na Mukandahiro Olive kubwo ikiganiro bamaze kutugezaho
You can call me, call me, call me, call me by my name. You can call me, call me, call me, call me by my name. And you can call me baby, I will call you baby boo. Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda. Nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika, 104.3 FM.
Turi kugenda tugana ku musozo dore ko akaryoshye kadatinda mu itama mu gihe imboga mbi zitava mu cyungu gusa mbere yo gusoza twabibutsa ko twaganiriye twibaza tuti ese kuki abana bava mu ishuri bagahitamo gukora imirimo itandukanye kandi ari mu gihe cy'amasomo kuri iyi ngingo namwe twabanye mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu inyunganizi cyangwa ingiro mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07/784-82-32 ndetse na 07/28-02-32-32 ikiganiro ejo mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM ni buri ku cyumweru isaa 11 n'iminota 35 mu rukerera kigasubiramo saa 2 n'iminota 5 za mu gitondo ndetse kikagarukamo nimugoroba saa 11 n'iminota 5 ushobora kandi kucyumva kuri website yacu aho wandika www.ejoyoutheco.org mukaba kandi mushobora gukurikira izindi gahunda mutegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo uciye kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter ukajya hashakirwa ukandika ijambo Ejo Youth Echo ubifatanyije ugahita udukurikira
duharanire kubaka amahoro arambye turwanyoterwa ndetse nandi makimirane
Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mwabanye nange Crispe Mizero kuri micro Roje Nigena twari kumwe muri studio ari uhagarariye iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza turi kumwe naho ubutaha
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye abagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya rero ukurikira nuwe ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha